dalada iskaashatada beeraleyda gobolka Baay ee dunwadaag ayaa waxa ay ka mid tahay daladaha ka jira magaalada Baydhabo waxayna ka shaqeysaa sidii beeraleyda loo siin lahaa wacyigelin tababaro iyo taageero la xiriirta sidii ay u horumarin lahaayeen wax soo saarkooda sidoo kale dalada ayaa beeraleyda siisa qalab iyo wax kasto oo ay cayayaanka waxyeeleeya dalagyada beerahooda kula dagaalami lahaayeen gudoomiyaha dalada iskaashatada beeraleyda dunwadaag ee gobolka Baay Sheikh Cabdiraxmaan Dheere ayaa ka warbixiyay shaqooyinka ugu muhiimsan ee ay daladani qabato iyo waxyaabaha ay ka caawiyaan beeraleyda gobolka Baay.
Maxaa walaalow dunwadaag awl horta meel taan beer guud oo ururka isleeyay leeta beero beeryaal oo shakhsiyaadna shaleeyna jarta dan guud iyo tugaarba yaani shaleena lama beerto goonayna leeyto dunwadaagta la taayana aan taabno qudaar laho misgil laho galay laho tinjir laho in gabaldey laho loos laho sisin laho in ismaand laho iska xoola daagan leeyo dunwadaag la taa in qudaarna la taa meel sada bocorka ambaga qaraaga in saytuunka leemada cambada iyo ceelal oo yoono oo boor soo yaani ceelal gacan ku qode yelleey alaasha soo mararka qaar biyo kaafin hayna meel sa hoobad sanadka yani roob yaraada leen biyo yaraadayaan markaan eelo nooc asay ka tirsan tan wadaag oo abaarta badatoona abaartana saameeyaa hoob aranka badloona aranka saameeyaa laakiin la dagaalmaan urur gaaj la dir nisba haysay ana laazim ha lambalanka iyo tabar roonya ya la talade dadniin kooyow oo no tabar iyo meel raaysi aan talab siyaana jiraan onoon iska taladaana onoon dad onoon noo sareeyo meel raasi aan onoon yani talo weydiyaano waana na taakulayo lamada bajaraan lay walna hoos iyo na taakulayna in wali no hor jaroon meel raasi wala warstaan riyoon kuba ma eray meel raasi aan maxamed raasi horta jaro wal warsoo reedka jaro wal shak wallahi may baa anahon dad oo dad in isku koy oo dantiyo gorday dan wadaag saree shaqeysaday oo dad gaajala dirir ah geeka gaajada gudatay dadanka galay in markan wacyigelin may ba suubiyaan in dadka beero ku tabaayaan oo kaamamka iyo neeq qahootiyadan bahaayaan iyo dibidan bahaayaan iyo tusaan inta dalka wal wax lagu helo goro in sadex misigo oo kala madada tacabada sagaal number lay ko higta intaada saddex kaarka laakiin gota galay oo kala sagaal number ko higta